Lungbega sikis manga Endo sayenza betingeg Basazo kala Oba peli sayende lende Sisazo pega nane ipep Kutunga sabi liezi pep Wemtuana Tando lako lungtata lungbega sikis manga Endo sayenza betingeg Basazo kala Oba peli sayende lende Sisazo pega nane ipep Kutunga sabi liezi pep
Ngitate Sukungona kuyo Ngithathe Ungibeke Endaweni Ofisi sukungona kuyo Sebusuku angilali, cabanga wena lavi Bambo lwami, muntu wami Bambo lwami, muntu wami Sithandwa sami, wena uyangishanisa Sebusuku angilali, cabanga wena lavi Bambo lwami, muntu wami Bambo lwami, muntu wami Ngithathe Sukungona kuyo Ngithathe Ungibeke Endaweni Ofisi sukungona kuyo
Sukungona kuyo